obutufu sikwewala buli kye negomba kindi mu ngalo ng'ate n'ebirala bijja bwentya kwesiima nga ndi mu bufumbo nina kugondera mwami wange eby'obutambuza nabyo byantama kuba biswaza
ambasalize abalemente mu kuwanga wanga kuba wange sisobola
Kubanga mwaufu.